ngā mihi nui kia koutou katoe mātakitaki mai nei tēnei papāhotanga o te hiku o te ika, ko tēnei te kapa nei ngā kaitātaki o te kapa haka e kia nei ko te kāpehu whitu. Tell us, who are you and where are you from?
O Mata Ingoa? Ko Waimahana Arihi a Henare tōku Ingoa, huri a haungo Ngāti Hine Ngai Tūhoi.
Tēnā koe, me te aupauri hoki, pia?
Ai.
Tēnā koe, te hiku o te ika ki ro whare. No he me.
No poro te, me Ngāti Hine Hāru. Ahau. Oi.
Ko Waito Ingoa?
Ko Kane Kawiti.
Tēnā koe. O tira, ko te mihi tuatahi, ki te whanaunga, ki te kaiako o tēnei kura, kia matua hone mita, i hinga atu i nā nahi, nā reira koina te mihi tuatahi. Kārua, ka mihi ahau ki tēnei kapa i tū pakari i runga i ēnā āhuatanga, i runga i tērā mate āone, me ngā roi mata turuturu i tuku ki tērā o ngā rangatira. Hoino, how do you think you guys went today?
We've done pretty good for the short amount of practice that we had. Sad to hear the loss of a great man yesterday. He always had a smile on his dial, always said lovely things to us. He cleaned our windows every morning, made sure our manuhiri were fed. Sad loss, big loss.
Be here next week.
Oh, yeah. No, I'm just... same as my sister. Yeah.
We dedicated our performance to Papa Honi.
And a beautiful performance it was, whānau, and you could feel your ngākau was in it, and that's the main thing. Koina te wairua Māori, ne, ko te ngākau Māori. Hoino, there's a pātai we're asking all the rōpū, okay? What kind of tutors do you have? Do you have those ones that are kaha ki te whakatika i a koe, or do you have those ones that mirimiri and say, oh, pai ana? What kind of tutors does Te Kāpehu Whitu
well,
have?
My father's the tutor, so we don't really have a choice. So he's one of those hard tutors. Yeah.
Yeah, yeah. Yeah, he's a bit of a hard nutty.
Don't worry, just don't show him when it's online.
Okay, and who in the rōpū has the no taringas? Is it the girls or the boys?
The girls.
The boys.
Well, I'm a believer that it's usually the girls with the no taringas.
Kia ora.
Well,
kia ora.
I've
been a girl myself, because usually it's too much waha, not enough taringa whakarongo, eh? Anyways, Te Kāpehu Whitu, you guys smash it on stage today. Do you have a mihi whakamitinga to anyone?
You go first.
You go first.
Te mihi nui ki ngā kaitau toko, no hoki ki ngā, ki te iwi whānui, i peka mai ki konei ki o tamatea, no hoki ki a koe te pāpai hone, Takoto mai.
My shout out to Papa Honi. I dedicated my performance to him. A shout out to my mum. And Amokura Davis.
Tēnā koutou, o tira, te mihi tuatahi ki tō tātou nei rangatira, matua hone, kua huri tuara mai ki a tātou, engari, takahi atura te ara whānui, te ara wairua, haere atura, hoki atura ki Hawaii ki nui, Hawaii ki pāmāmāo, e te matua, e moi. And from us, from me, Rukuwai, te whāre o te hiku o te ika, and Te Kāpehu Whitu here in Kaipara today, mauri ora ki a koutou katoa.